Injili mar Mathayo. Mathayo 1. Anyuola mar Yesu Kristo, ma nyakwar Daudi kendo nyakwar Ibrahim ema. Ibrahim nonyuolo Isaka, to Isaka nonyuolo Jakobo. Jakobo nonyuolo Juda gi owetene, to Juda nonyuolo Perez gi Zera, ma mingi ne Tamar. Perez nonyuolo Hezron, to Hezron nonyuolo Ram. Ram nonyuolo Aminadab, to Aminadab nonyuolo Nashon. Nashon nonyuolo Salmon, to Salmon nonyuolo Boaz gi chiege ma Rahab. Boaz nonyuolo Obed gi chiege ma Ruth, to Obed nonyuolo Jesse. Jesse to nonyuolo Daudi ma ruoth. Daudi nonyuolo Solomon gi chi Uria. Solomon nonyuolo Rehoboam, to Rehoboam nonyuolo Abija. Abija nonyuolo Asa, to Asa nonyuolo Jehoshaphat. Jehoshaphat nonyuolo Joram, to Joram nonyuolo Uzia. Uzia nonyuolo Jotham, to Jotham nonyuolo Ahaz. Ahaz nonyuolo Hezekia, to Hezekia nonyuolo Manase. Manase nonyuolo Amon, to Amon nonyuolo Josia. Josia to nonyuolo Jekonia gi owetene e ndalo mane odarie Jo-Israel kitero Babylon. To bang' darogi, Jekonia nonyuolo Shealtiel, to Shealtiel nonyuolo Zerubabel. Zerubabel nonyuolo Abiud, to Abiud nonyuolo Eliakim. Eliakim nonyuolo Azor, to Azor nonyuolo Zadok. Zadok nonyuolo Akim, to Akim nonyuolo Eliud. Eliud nonyuolo Eliezer, to Eliezer nonyuolo Mathan. Mathan nonyuolo Jakobo, to Jakobo nonyuolo Joseph, chuor Maria. Maria to ema nonyuolo Yesu, miluongo ni Mesia. Kamano gin tienge 14 chakre Ibrahim nyaka Daudi, kendo tienge 14 bende chakre Daudi nyaka chop kinde mane odarie Jo-Israel kitero Babylon. Bang'e nitie tienge 14 chakre kinde mane odargie no nyaka ndalo nyuol Mesia. Nyuol mar Mesia ne chalo kama. Kane Joseph osemako keny Maria min Yesu, to pok gikendore, Maria noyudo ni osemako ich kuom teko mar Roho Maler. To Joseph mane kende ne ng'at makare, kendo kaka ne ok odwar kuodo wiye, nochano mondo keth keny ling'ling'. To kane oyudo pod oparo wachno, malaika mar Nyasaye nofwenyore ne e lek, mowachone niya,
"Joseph nyakwar Daudi, kik iluor kawo Maria obed chiegi, nikech ich ma en godo no oyudo kuom teko mar Roho Maler. Obiro nyuolo wuowi mi ichak ni Yesu, tiende ni jawar, nikech en owar joge kuom richogi."
Mago duto notimore mondo ochop wach mane Ruoth Nyasaye osemiyo janabi owacho niya,
"Nyako nomak ich mi nonyuol wuowi, kendo nochake ni Emmanuel, tiende ni Nyasaye nikodwa."
Kuom mano, kane Joseph ochiewo oa e nindo, nokawo Maria obedo chiege. Kaka malaika mar Ruoth nosewachone, to ne ok oriwore kode nyaka onyuolo wuode. Joseph nochako wuowino ni Yesu.